kupa moyo na nimekukubali wewe walangu la roho
wende wote wendako moyo wangu uko kwako wao waseme wasemayo nimekuridhia wa moyo
siangali pembeni nisije kukwaza we mpenzi sitaki penzi la pili
we ndiye wangu wa kweli
nishike mkono kwani mimi ndiye wako mpenzi tafadhali usiniache mbali
Pata miaka saba lakini ni kama forever Mola amenishushia naomba usije badilika
nitakuwa nawe milele tuangalie ya mbele tusijaribu penzi wakasema kumbe hatuwezi
kama nilivyoahidi katu sitovunja na kukabidhi tena
Moyo wangu shouted